yamde joni jabori min taji capan tat kibaruji modde fulfulde commune Omar Hamad Janganta on do masinaje den godi Ayuba Mustafa nani ko kibaruji mbiyani sude studio kalanguno sigili hande e jango hauri tere cuudi radio capan de joy edidi ngolli doji mun do der nyame dun do koromaji woni wadde dimado fillalawol golli dongol e bayle hebe en jaatana to en danni mbien arlita to feroy be wuroji mun en wari no don kewa der mun san yerno mer on wi o wi do dum wadi basi ko dum waddanta der commune om yewtere men pindinol en jaatana to en dan der departement terra do filla joddala hakkune nimbe egoybe warde e bibbe wurobe kori jamirte mo yerno kalirno de der ko e kibaruji meden fedde la tobe bal Niger witende I-23 kenga non to enda Lady Sudan kebi njama kutala tolu bala hanto de kupu Lady Africa gado ton Maroko ndirdubu jinaji didi eno gai enai garo to mengati be Sudan didi do gotel bandemi salamat kadiri ye ye tudede bipe Lady wape faminirbe hanoni njama kuku
Tadam handeni woni weltar samne yorno jiurdo ni enda sabu ayi hunde ngapper wonno ko min jaadi latungul endan alle e noge leur mars ko be garno do min latide mabbe dum hawondi rayno dum ne latino min palal min joyto min keboobe didi e gotel dum do hokki min lawol yaadu yeso e lay fi latul balgol de alle jabbe min jaham maro
sada o maro inshallah j'exprime
mi do holla weltar an sanne ga handen latobe bal mena U23 be enden tittin kinake san ne fiji bal pelle mawde be himbe no milu dum wawa hebude jalorgal dum ko be gadi to enden dum haydina ga arande mabbe latul bal do enden leedi Niger e kollay ko be bawa hebude yaadu yesu dum enda ko yaadu yesu dudu hebi sayni be jette gam man
bravo aux jeunes
nanni mbien sudie studio kalango sigila ke hande yaade jango don der nyame hauri tere ko horebe cuudi radio golli doji e mun dum do tawa kenana gam wadde eto golle cuudi radio ji golli doji e ndo sodu Moussa San secrétaire général dental dum won cuudi radio gure ladde der Niger nani ko wi bandimi Moussa San kebdo lamdade mo
dans le cadre du patron
do fi goldi gongol endan himbe ngadi kulle kewde sanne jonne no wada yewtaru ko hebi wada endan fame ko laati ko laataaki den jonka yidun ndara fe chadal de kedi fa dabareji goddi kebe mbawdi wadde ko wato tay yaadu yeso hebo nenne goldangal endan hunno ko laati no wodi sanne sabu no wodi no kibaruji lobbi gondi no hokke yaadi bibbe leedi tawtebe der gure ladde par radioji pamar tawtebe gure ladde di endam no hono ko wonno jeye woni ne min bawirto sentama bakalang wala don min keba wawde wadde gollangal dum woni yewtereji lobbi di kanye ko kibaruji lobbi ko no wadde yaade bibbe leedi endam fa hande du konna min keba gollitirdu ko laati der mum ekitinan kono gollob am tawtebe der nokku den endam kendo keba mbawa gollal ngal yaade yeso keba hokka yewtereji kanyi kibaruji lobbi
des émissions de qualité et des informations et les diffuser
gollal kokkol habaru kan woni laamu nayabu amma ko wakkati jigon dum andanaka kokko habaru du no wodi lawol wadde golle mun de kanko du no wodi labi di o hani famande der mun mamman zaharu dum woni mawdo suudu hawjindo filla cuudi habaru gonde jonde hore mun ko wite oni meddanani ko fati malam yaro
les journalistes
kokko habaruji der gollal mun wala no famre sanne gander himbe politique no wodi milambe kokko habaru no wodi parti mu hedan denne de kokko habaru o endan hali hala denika wala himbe bendon sebe bi'a kokko habaru o endan no jaa e gubal partiji di nano jaa e parti kaja nano wondi habbidade e mabbe der il kulle de he bandum kokko habaru no hani andude labi kawjidi golle kokko habaru o tawredu nyenyal der gollal makko gal endan denne kokko habaru der gollal mu no hani do tanade ko labi di endam bi
le métier du journalisme
nane bien sodu hawjindu filla moƴƴina le kokkol habaruji CSC dum woni gollobe mu ano wurtinobe ben ko docteur Kabir Sani latino mawdo mun kenga no jidal nati hakkune mabbe e Mohamed Bazoum horejo leydian to Sani Kabir du o holli horejo leydi meden Niger dum woni golle hisabu ko wanno yerno ANP famenere kanjum wadi ko watti dande yaade e nimbe suudu fedde latinde heere natobe be tokkito e dowtanade golleji geddi di tawi han ko data filla duubi majjun tatini misali hatto lawa lamu kawjingol filla cuudi habar golli doji internet kambe filla lawa lamu har goynaaki cuudi habaruji do nanni bi en filla e goybe wuroji mu en warde hande dun latanake commune arlitte teddirka makka yerno ardibe hausu gallure den pammineri fini alla funa gallure arlitte hebu bibbe leddi niger warobe der mun fudu rewbe e sukabe famarbe riwabe del algerie warde abdourahmane moli maire commune arlitte nani ko wi bandimin moussa mamman jeptidi be makko
donc cette migration
fille egu egu himbe je non yawana gollal amin do fidur duggol e dille wambe endan donge godde bakuta be do bibbe leddi niger kan woni se be dilli da rewbe kany e sukabe be ja fa algerie ne jarta do lawol gongaku se algerie wi wobe se be diwama du konan to amin do be garto tile amin min jogobe jogade dilleube no kujum en fa min keba lawol no be ko tirto wuroji mabbe to be jiyton endan dun do wari tawti dille wambe leddi e leddi ne jarto keri do enda arlete dun latni min sa don san min man to gon se jewama har filla rafinde nagu ne hewi der majjum sabu jamaare hewi jogagu mu en hoya fuddu konna hara jaadi no kuje ladeje jaye kany e langol ba ko tawa amini nomini gatta jawdi min golla kanon nda hono fuy wala no wada
simplement parce que ça dépasse nos capacités
non ni bi am fedde leydi mawde hawjini filla durbi digol e mardi nimbe kamje witingol dillambe leede ko wala e lawol no tawda e hawrinde tondo so gam beydude sembindinde golle biroji tawadi der regionji dem Mahamman Ousmane Ardi don de fedde nani ko wi bande min Aoussi Abdourahmane Domadjo
la question de trafic
filla ummotobe leede mu en tokkirambe leedi Niger jawta jahaleede Touba koobe fino hande mo wonno wada sembe minen gollal amin kan woni firtude ko e himbe miden gadana du fa handen tawabe der durogo endan ekkintinoje de region fu miden godi mo min joddina yara yesu yilaru firtude ko e himbe ko watta himbe jodake acci ummade ci mu en no jahaleede yasinde en e ko watta duni fa handen ummotobe ci mbe endan jaha leede yasin na leede touba koobe to be tawade region fu hakke mabbe no reeni de himbe be du gadanama ekkintinoje no wodi sanne dun tabbintina ko be jogi take laabi durwandi reenude hakke ummotobe leede mbe endan irdun he bandum kandu waddata dum milo ko feccere durogo endan ni dermu jalorgal hebake
kaddi combat e jagani
debbo chawdo e musi non godi le wakkatiji di bawta wadde sumayere gam Allah e fi gurdan suka mu en woda amma be mbawi yoburde sumayere dem e nyamnude miskini be lasoji tato no ustaz Mustafa Amadu modi bombaje toda famini rafikater
la femme enceinte
debbo chawdo na musinowo deni imo yidi o hoje sumayere to kalel gongel der ridu na gel musintegel kan o golliditta o handana o si o dara deni idun torramo ko wodi woni o resa sumayere den o eta nyamande o hokka miskini no wodi biobe o sakka nyamande lewru bumburu wobbe do no bi'a o nyamna miskini chapan e jego heni ya lobbo der anniyam o hoji o holla alla min nyamni miskini gammi wawta suumi no dun tilsina do am no lamdo holli non gammi ya rabbal alamin non watta ko dun laato hano o suumi non o hokke darja mo cuumi o hokkete
ki ingenieur a fait de 30 jours
sedir no komite non ka jido filla joda hale hakkunde dinaji le jeddire de woni ko dum singi ton gaya fedde mabbe heyde dun do gollal mudun tawa kena sembin didde joda kalen chaka dinaji kamfu e wallitide bibbe wuro be ngala bawde chaka Ahmadu no yon windi ardido de fedde ton gaya nani ko fadel alu do majju
akamata
fitinaji ko na kuni enda darne lawol burtol gol hono jomi alislamen dido wono kaba tilsi pelle be jato mabbe tindina be kollita be labu majju wono seni Allah wadi ndiyan maake naati bonini fa cuudi chami gado Allah timi ben don no jidi ballaga o dum fusse dir no wodi bawde ko hanta e walti Allah tumi be walti ko no be cuudi mo en chami ben sabbe no majju ka woni der bangere seni bonandan don wada anta wado an hani wara holla pelle tabbe enda bonando ko no wada nen dum dar dum moddina water nene fay himbe tawabe no kuli moddude non na wawi walitede e do fi lawol goto gol en
nangumoro bo ya ko te ka yin kay gaksine
gam tindinde bebe wuro do hakkeji filla cellal e bengu yaade to nimbe lardube e nimbe tawrabe nyaw sida kambe feroybe ko ngari wadi ko fedde witende ONG la fiya mata sa sigili e kintinyoje balde didi yaade to wadobe yewtereji do radio jeegom kambe hokkobe habaruji ton belle yara fati adam goto tawado der warbe e kintinede nani ko wi seydu addu winditan
bon ferey marga kite
edul andal gal min gadana dum wadana kana do hakke rewbe fudo rewbe wondube laru na godube nyaw sida na perobe wuroji mu en garrafi hakkilu fukkimu do fi cellal balli mabbe ko watta be jaha loktorore hakkeji mabbe non be jaha loktorore be nyawti no wodi labidi rewbe kani tokka ko be keba jam balli mabbe ngam minen gi'a roobe dubbe jahata loktorore gere no senta be yaha loktorore eta deedi wobbe do ibe senta be ko do safare ko gattol dawri hakkune be mum dum fu de hana beedon andal gal min gadana min andana dum joni anniya mo min ko di ni woni wadugo yewtereji pindinol do radiooji e hokkugo habaruji gan dum yotto to dane radio on yottoto
ko non kulka radio ginda ko
ko burto laami be lenino gayo en joyo wuroje pilidi commune dannet yaade bibbe wurobe pelle sukabe ummatore kanjo e pelle rewbe kamen potti to hawrinde ko tindi do filla basol njamdi arzuko iranium e ko dum wawi waddande harto jaaye e laddeji dum do hunde non ko pelle jingano jakkeji bibbe leddi be agadeze cingidu nani ko bibbe wuro pamindi do majju ani sekarim
men nani belɗum garki maɓɓe ko ɓe kalani men fudu min ki'i ɗum gam emen ɗo somayir ko singa no golla
amnana anzo an waya mana
ko e amin pirtama miɗen jettaɓe du dow hollude min laabi ɗimin kani tokkude golle ɗen enden ni hannde burtake ɓerɗe amin jonde jaam amin no ɓuranimin hunde fuu misali minen jeeyaɓe commune dannet ɓe enden minen tawaɓe takkol bonnere fuu wawi waɗude gam dabaji amin ɗi enden mbatan ladde amin bonan cellal andu amin filla mun to wadi miden jokkibe filla du soccerade gada wala
kum sai abunde yakkaro
fisbilillah min pami gonga majju min pami du sen min ummi min dede ko amin min durba fa woda sabu gonga wala no goldirede majju jombe kolli min nyawuji ko wani nangudi neddo der fi on enda jonkay to min tawado gurda amin hor mudum wona de joti sabu to neddo tawafu e der nokku enda nyaw iranium gun wani nangudi
baba skanki ya ilahim
sangarta e yewtere meden pindinol nimbe hewbe ndogoyi wuroji mu en warde der gallure teragam filade to jotto batte al RF kecaran denago tawado be duno don jodori le jodda lobbal chaka mu en e bibbe wurobe yerno Burayma Abdul Karim kawjido sarisu sawjido fi mburnda rewbe sukabe wi bandibi Musa Kanda
Burayma Abdul Karim noy wonno e goybe nokkuji mu en be en dan gonno jododi e bibbe wuro der gallur terra do enda
au niveau des différentes communes
der communeji e hubere terra min joddini committeeji itomu en himbe bawi gaddi boytali mu to der commune gon miden nana himbe committeeji di en dan ni no kala do jonde chaka himbe terra e ferobe be en dan ni sadon nan gon fu tawaka chaka mabbe hauta joda dade non der botu joda haleji du miden gada pirtol ko en do no himbe to kira sura lural chakam e ko watta duni fa hande en dan sodo fa woda chakama himbe tera jaborobe no wodiri himbe munyo no dira du fa warde hande du wala gaddudo woytanum to committee gom pelle balliroje tawade do en dan tera e golle du no he bawde mu en no yedda nabe nyamri cede e ko nandi titta denne jonde ni chakama be no wodi
kambe e goybe warbe dim won chadal ko gonno be jia
la particularité de la ville de tera
sadonna himbe do en den tera kan woni ko ferowbe be ende ittanaka nokkure to be jodo be gada burna ma der koreji bibe beeri der mu en ni be tawa fa warde hande ko be tawadu e jonde der koreji di enden no waddana min minen sadornam gan neddo wawa andi toy e toy be tawa e jonde min bawadu ferodiri chaka mabbe e himbe hubere den enden sako min anda no min tokkira ko watta min kawra min gollida he mabbe ko boye dum meri holli min nokkuje tati gon to ngidi yarude be nokkuje deedu nokkaja moccinol diyan ko watta neddo waawo jodaade wada burnam der chakantaraje den enda himbe perobe beedu wobbe mu en juwana gorul wobbe bankilare wobbe kokorum wobbe du jaguru himbe beedu fu no godi jeedaɓe mumen ɗo enden nder huɓere terade enden to ɓe beeri ɓe goni iɓe gaɗa burna
mabɓe.
ɗewan to kibaruji meɗen tili e fulfulde kirten to jam hirti.